Your boy CA to the double I. Your boy CA to the. Say it.
Seka heka heka wajomba wanatekwa ha. Tulia na mkeo,
tulia na mkeo.
Vitoto vimeo,
vitoto vimeo.
Mambo ya video,
mambo ya video.
Vinakupa leo,
unakufa leo.
Ushawishi madingi,
wow.
Tandaoni vitimbi,
wow.
Uonyesha matiti makalio kivisema mtiti,
wow.
Vina champana, vina jazana, vina kazana,
wewe, wewe.
Vina pampana, vina pendana, vina fanana. Kuta tamasina
eti hata wakoko